Ibnu Abbas ne yonante bi bu dajuli ñaarakal fagal wo rak bu jekk bu dexe jang ko mu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila ibrahima ba fa laye bu yam da amna bu xawam rog bobu bu nek ci ali imran motax bu ne le bi nak ba nek ci baqara tax ñi wax te laye ba tollo te ñi rek tan yo joom ben ci rakam ñaaral bu ne daana ci jang amanna billahi wa shahadu bi anna muslimun da am ñu defé ne kenn ci netti ka di rek mo joom ne daana jang ci rak ñaaral ba ci jullit fajar gogu amanna billahi wa shahadu anna muslimun waye nga japp ne kul ya ahlul kitab joji rek tahalu ila kalimatin sawa'in bayna wa baynakum la jiddu won wax tam jom ci fa in tawallaw faqulu shahadu bi anna muslimun tahalu ila kalimatin sawa'in bayna wa baynakum ja surat ali imran laye ba tolok jiddu won fuk ak ñent